Yeah.
Sounds of the quest.
Yeah, yeah.
Badness.
Black Market Records.
Pakistan tunavuta mabitha, tumesota hapa area na takia gita. Side chick ameanza kuniita cheater. Sponsor actually bana tuma mita.
Confirm.
You have received.
Wacha nende kota.
Receive.
Sikulangi mboga.
Receive.
Napenda my light skin.
Confirm.
You have received.
Wacha nende kota.
Receive.
Sikulangi mboga.
Receive. Napenda my dark skin.
Ring ring confirm ume receive. Fuliza kidogo isha nitoa kwa form. Uliza jereali nishona kuja home. Anadai fair kutoka kasa sina do.
Hauna do na unadai kuteka shiro. Wakikuyu openda wababa wako na do. Na after yako ni was kushinda before. Ili amka kakuboy kalala fofo.
Fofo hari yako na kitu foso na kusho. Nambogi yake yote inadai kuja show. Wana umeso wote wanadai jiko. Oh
oh, sina yodo, sichome hivo ana, spend is of home. Mandume watatu wasichana wako, confirmed. Simu zote los go off, tukunywe makonyo
lilo.
You have received,
wacha niende kota.
Receive,
sikulangi mboga.
Receive,
napenda my light skin.
Confirm.
You have received,
wacha niende kota.
Receive,
sikulangi mboga.
Receive, napenda my dark skin.
Sinifike beya dema, na pombe neza lika. Nisema bora kuna lika, sit na kaka kaka tika. Manzi ninganya dona pesa neza mpika. You have received, kumbe pochi neza lipa. Pesa kidogo, very nice. Tuma pounds, I get foolish penny wise. Come slow, unishiki bila do. Kamo bandi ganji, si you yeah. Tab na minimize.
Minimize ka pochi joba die. Haizi chill na mbogi haina ice. Kama mali ni bobi huwa mai. Wali nipata na dobi kwa ndai. Nikiwasha leta chain na mchoma kwa macho. Nikiwasha ndai anadai tuende vasho. Kiuliza gede anaseme ilikuwa vako. Kwa 10 over 10 nakalipata ima.
Confirm.
You have received.
Wacha nende kota.
Receive.
Sikulangi mboga.
Receive. Napenda my light skin.
Confirm.
You have received.
Wacha nende kota.
Receive.
Sikulangi mboga.
Receive.
Napenda my
dark skin.
Pakistan tunavuta mabitha. Tumesota hapa area na takia gita. Side chick ameanza kuniita cheater. Sponsor actually bana tuma mita.
Confirm.